What?
Surotabasamu lako, utaniwa mimwe zako, nayapenda macho yako. I love you, I love you. Mtamwambia mama yako, umeishika yangu roho, sijiwezi mimwe zako. I love you, I love you. Nikusifie weno najua mapenzi, tumedua hadu bariki mwenyezi. Vishawishi tuvishi neo my baby girl. Wapo wanusema eti kwamba sikuwezi, penzi letu walifiki hata mwezi. Vishawishi tuvishi neo my baby girl. Mina yeye hata msipo sema, twapendezana oye, twapendezana. Mina yeye hata mkitu sema, hatutwachana oye, hatutwachana. Hivi ni nene na mzidi baby wangu, nani mzuri kumzidi baby wangu, nani mzuri na mzidi baby wangu, wajitokeze. Nana na tabia nzuri kama baby wangu, nana na shepu nzuri kama baby wangu. Hivi ni nene na mzidi baby wangu, wajitokeze.
Miki wana na enjoy, kama niko paradise. Najiona kama peponi, kama peponi. Nikiwa nae naona raha, dunia nimemaliza. Najiona kama peponi, peponi. Anzia na sauti yake, kisha uje body yake. Ukinigusa mwili wake, ananimaliza. Ukianzia rangi yake, nazipenda paka zake lipsi. Mola kanipa kama gifti, asani chitu luki vipi. Hivi ni nani anayemzidi baby wangu, nani mzuri kumzidi baby wangu. Hivi ni nani anayemzidi baby wangu, wajitokeze. Mina yeye hata msipo sema, twapendezana, twapendezana. Mina yeye hata mkitu sema, hatutachana, sisi hatutachana. Minadia
wamemchokoza bea.
Twapenda